tukadi nange nenda bamukama kati amaziga yemmere yange ne musanyu sigala nkaba wenzi jukere binji byempise ne musanyu sigala nkaba naye olw'erinnyale ndi mugumu nina Katonda Katonda,
Katonda.
Kama wali ankola Nulivolo nolava Embele teku wangula Ea kuita mwensi wa Omununuzi womulamu Gate Katonda
wu Gate Katonda
wu Mukwano lumwe suwiri uze Botunule mirembe tolava Olavo kumye Na yolu omusai gwe Tuwangula Katonda watula Ebikulu nebikolewa Echisache wechibera Mumaza gatambula Awe wali katonda Kasule nange busiba Digambo mutima gwange Subira katonda